Wampara nyakuni mariembe ni chokuma kini nangonawa Kimu kabena mipenge ni kapita wati ni ukawa Bisco Umbonesha 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 Umbash 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 Kwata kuseni Ilin soche Death and back Just like that In the hood We kill them all Slowly slowly Ni mingenela Kwata kuseni Finlin Catch me fly Catch me fly
Chani, ni wewe nani, ayo fani, niga si Lelo mo, ni nkwatamo Mona mo, benda mo, nde kwatamo Das kumele kimuka kande mona mo, mona fuba kufyamba so Umbona shani
Umbona sha Umbona shani Umbona sha Umbona shani Umbona sha Umbona shani Umbona sha Umbona shani Wimbash,
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 Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Wimbash, Kwatikanye fiona pata kundisha Abatotele kumfumbo bachise Umuru wani afuala kandise Bling bling ni para peni Ifiri wangu na fiona para peni Haso ni sande tu sande I don't care oro unisonde Uvusaka ye wanji nkambe Uvusaka ye wenu ndande Ndipachimana kwati nikambe Torojo mfwa yange nyeleti Umuzako mairona aleti Bakubambeki pi aleti Nabamba na futi na futi Babwena na mfuti na
mfuti Umbonesha 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 Umbonesha
Wimbash
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 Kwata kuseni Ilin soche
Music team.